DJ Price.
Price.
DJ Price.
DJ Price. Locally accepted, internationally approved.
Oh my God, it's DJ Price.
When shallow end, I'm a dang 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 dang. Una taka lion, I'm a dang 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 dang. When shallow end, I'm a dang dang
dang.
Yeah, pull up. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, my DJ. Pull up, come back from the time, my DJ.
It's a movie guitar. It's a movie guitar, my friend. Yeah, what did you do?
Chapanga Jotina,
nanina ni oltero. Teki dana dandia cambie pero. Teki nana nanina ni oltero.
DJ Trice.
Kalikus natakan cambie siro. Nasiro ana ni shoana masiro. Teki dia tiki dia tiki dia wana. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Rosi kishikanga changa wana.
Na si jali atarangi mina kimba.
Ringa, lima lima, pika pika, ringa, lima lima, pika mimba.
He's the one your mama warned you about. Shit.
Pika pika, ringa, lima lima, pika mimba, jim jim, jimba jimba, pa pa, vim vim lima, zima zima, zima ringa, bomba, vimba dinga, zinga kinda, linda, wako pinga, banga manga, shada, nyanyandaka, unaka lamba.
Lolo, lamba, lolo, lamba, losha ilamba, lolo, lamba, lolo.
Pika pika, ringa, lima lima, pa ringa, lima lima, pika mimba. Pika pika, ringa, lima lima, pika mimba. Chimba, chimba pima, vimba vimba. Lima, zima zima, zimba ringa. Bumpa, vimba dinga, mzinga kinda. Linda, wako pinga, vanga manga. Shada, nyanyandaka, uneza lamba. Bamba, pausaka, chimba chimba. Zika, bananana.
Na juicy jali atarangi mirakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na juicy jali atarangi mirakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa na ichapa nga jote. Chapani chapanga jutina na niki chapani chapanga jutina chapani chapanga jutina.
Ya kondika una ya kawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti we nawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha. Na ichapa lala adi mwage mala. Ukichoka lala nikundaka lala. Na wavua kube nanga zimepara.
Na juicy jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na juicy jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapa nga jutina. Chapani chapanga jutina. Na niki chapani chapanga jutina. Chapani chapanga jutina. Na juicy jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na juicy jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapani chapanga jutina. Chapani chapanga jutina. Na niki chapani chapanga jutina. Chapani chapanga jutina.
Send nudes on the boobs na madhuda.
DJ Lighter, Bundus Gang. Turn it on.
This is what a real DJ should sound like. For DJ classes and events, contact 0728-538-568. DJ Trice.
Zote, aki rombo sa, ongeza toki.
Kichiwa kama nipeleke na ring. kinyanyo nipeleke na ring. Mamboko wakifika basi peleke na ring.
Na mafiari ka Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jutoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhogo bigi mini mruja mriu pika kibantu. Wapa nipele na ring. Full bell ring. Na mindo bell ringa. Na mpeleke na
ring. DJ Price.
Nitakupa mpaka zina.
Ling-a-ling-a-ling, school bell ring, na mindo bell ringa, na upele kana rienga. Tuma pin, mejipin na makoro, na kapenka na ninyonya mbu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo, inanifanya nisike kushika matakuo. Hizo za kuo, chezi kuvakuo, ziko na riengu shinda hata za mamakuo.
Diwa muranga na gedike tobo, rudi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno, kwenye pasto hivo shoda ndopea meneno. Sizi moga inge isu na jambosho, midoboda doboda kitu dobodobo. Apa kuna zapo nyitu tango leo mbengo, nisha pita na kademu kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki wako man peleke na ring. Ziki nyanyo peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Nikurin na vifuata ni hua. Zimeshika na vifuata ni hua. Ata ring uyo wana chakua.
Chapa ilali, chapa igande. Nitakirere, nitachapa inyame. Nishe nipe kichwa nikiwasha ingali. Chupi kumazi basi bacha izani. Kideng, kideng, indo bazeng, bazeng. Kuto kililia basi kideng, kideng.
Everybody, then, then, yo, got it.
Hola,
Tondosa, Natigia,
hola,
Rombosa, Rombosa,
hola,
Kila Mutu,
Adarada, Nifani,
Temba, Toto,
Jumi, Subane, Minajua, Ukohoni, Jantani, Janta, Juj,
Chika, Toto,
Ganja, Famania, Wale, Wajanja.
Look, baby, maybe your pussy dead.
Chika, Toto,
hola,
Temba, Toto,
hola,
Chika, Toto.
Leo tan dress nipunguzie stress mjulu bang bend bend niku bang bang. Alejandro chief inspector nipo zako na zinyonya kama nectar kitu mufata solo ni macheta sio bomi nalipuka ni mavela tumefuliza leo kifufuzela zimetushika zimetufunga kijela riang ni kukamba
kiela
na mawezere uziza ya ayela Alejandro, hamjambo, usiseme himu wakasina scandal. Kuna ngoko na die kudismantle. Hii time ya mwezi huna tampon.
DJ usininyoka
kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskuma. Ama lab doctor kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes imifuma.
Mombasa madawa kamtepa, fat kuni kuma ni kamtia chupa na wakula skuma kikanyari madumba.
Tialala,
ya kaluma kogoka mogoka kupepeta pepeta diapa pepeta pepeta tiala
Kongo, zangu zimeshikani kongango. Kongo, zangu zimeshikani kongango. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongango. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongango.
Kutuma kule poro Saka nyonya kanyonya kiroboto Kunika senye geto mabatinu soro Pes kono kono bila nyoko nyoko Konyagi koto koto drive doa joto Shingo niki sling dole niki ngoto Kuderu kubuya kuchapa tumboto Kim kipao kishashi mkokoto Ayayaya buritu ni magonglo Kima ngoto kidosho apewe gonglo Kocho kocho, gonglo gonglo Wangi kako kitoku nitoka gonglo Wapi Wapi dadake aje apa ni pakaje Wapi
Kongo, zangu zimeshikani kongango Kongo, zangu zimeshikani kongango Maongongo, maongongo Zangu zimeshikani kongango Maongongo, maongongo Zangu zimeshikani kongango
Sijone simba na unogopa burukenge Mawagido za geto ndo zinajua unenge Kondiko za geto wezi katata na wembe Na gushodo wa geto atambui para za matembe Jaba na kikrest ni kolembe Kanjoti mdogo mdogo na ipil kama embe Zangu zinikembe Nilole kama yaizi nisho ikona pembe Nafana na malenge zuita piti ni perembe Kaende kaende manoti mbichi zinakati Kiti za reke ndo venye deli na piti ya pori za wagenge Wanyonye wanyonye kama peremende
Wapi dadake aje apa ni pakaje
Baya, si usiti gode na nima bichwa Wada ugeto kuburudika Ma empress ni kudigidishwa Kaningono awatakoma Mangoko tozi manga manga Pasa pasa ka aditicha Mapokot nita alavuva
Kude kude with a big fat booty with a kude kude Go down low mami chiza kude kude Mini guze guze mbako stuke tue ni kukune kune Underwater chini ya maji ni kukumbe kumbe We mtamu supu tamu kaya kunde kunde Kitanda ni mtihani tuende shule shule Na you know ni mashash na kibena
Bang digita waine waine be Washa washa be luku luku de Bang digita waine waine be Washa washa be luku luku de Bang digita waine waine De, washa washa be, luku luku de Bang digida, waine waine be Washa washa be, luku luku de
Nare nare
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 Niko na moto neka betri evaredi Ukikamu tanipata nimestedi
Nimestedi
Makejani I'm waiting for you baby
For you baby
Nimepika kahawa na pia njoti
Na pia njoti
Ani mtam krimi krimi kama keki
Kama keki
Yedete tunyodo tuwa kutu nini
Kutu nini
Mishike tight baby kama polisi
Kama polisi
Napendo kidunga tight ama mini
Ama mini
Mana badman nimelan na kibeng
Na kibeng
Hawa super wanarai ni wabeng
Ni wabeng
Bori niko love lakini sina bell
Sina bell
Tunapenda kanji mpate tukwa bell Tukwa bell
She's so notorious nanga bigi karakishi
Anani mada hit manini mazishi
Big
batik ya kisura hanitishi
Siretano ama nani tutazishi
Bandigita Waine waine te Washa washa be Lukulukute Bandigita Waine waine te Washa washa be Lukulukute Bandigita Waine waine te Washa washa be Lukulukute Bandigita Waine waine te Washa washa be Lukulukute
Mountain, bad mountain, bad mountain, this mountain, great mountain.
ting, bad man ting, hit man ting, hit man ting. Wa baby,
yo. Wa baby tena.
Hit man ting, hit man ting, bad man ting, bad man ting, hit man ting, hit man ting. Wa baby. Wabebe was here. Wabebe, skilo. Wabebe was here. Wabebe, skilo.
DJ,
Wabebe was here. Wabebe, skilo. Wabebe was here. Wabebe, suji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukiimwaga sikia fine, kazi safi inadayo. Toto wili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dye, ntakukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai. That girl she a bard and she know. That girl she a bard and she know. That girl she a bard and she know. Check it villa many marda shiro. Like a snake body girl yeah she go. Dogo dogo baby kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza beat kikonga. No life fine girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere mindo donda. Wacha kubonda tunawatoka. Wana choka. Wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big chill kwenye glove wanacheza. Hey. Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe skilo. Wabebe wasikia.
DJ Wabebe, keep them calm.
Wabebe wasikia.
Kema fakute kwa kakao wangirudi soba joja tete. Kwa kakao wangirudi soba joja tete. Mabete mabete mabete.
For DJ classes and events, contact 0728-538-568. DJ Price, playing tomorrow's hits today.
Yeah, tem after kutekwa kakao wangirudi soba joja tete mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi ya daitisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku na zimamanga lafu buda hizi kutu na zimuamaga bogi bado ni ya magazla masona marache na bibi material la pantaka cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life tanda tunitei na wangwaya lafu my guy wacha wasi wasi ya bill jona bye after ni makuki na keki kwa nda. Enza na ukipleki jokesi badai. Afta ni makuki na keki kwendai. Enza na ukipleki jokesi badai.
Come sleep over, niko na shashamane. Alafu tumangane, baby hakingware. Come sleep over, nina mizinga nane. Na baby usibleki juleo kutu ninare. Nikikucheki na tight na nyonji. Leta pongi nicheze piki ponki. Kani foniko ya makomijo. DK hop kid wako wapi Joe. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos usinyongo eh. Junicheta kata veta moto kapasi. Wetika bahari ya Mombasani. Jampi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipatikani. Awo amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory asubuhi kita wakitepa.
Kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua.
Kwanza venye umejibeba kami udai mudai. Penda na penda chako venye wewecheza. Kami udai mudai.
Love it when they make us up my bones like a ball. Ding ding gets a tall and tough like a wall.
Love
it when they make us up my bones like a ball. Ding ding gets a get a talent.
Yo, so them youth are on the place.
Don't forget yeah. Who played it first. It's none other than DJ Trice.
So much heat.
Yeah. Love me when you make you suck my bumps like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop down a tall. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, fit for me, back it up on me. Hey, you suck me so tight, it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
I think you let me do it, not to fit. I think you let you run pulling not to fit.
DJ Trice playing tomorrow's hits today.
When does she kiss ya? Nikichachisha, ndakandom taka ke gweni mapiza. Niku filisha, ex niku lipiza. Niku guzisha, rongo niki puliza. Niku mashisha, niku shuka nao nao bila mavisa. Niku magiza, jaba nao 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 niku maliza. Fika au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na kuvit. Ati ule chura mpole na kuvit. Ati ule bazi sponyo na kuvit. Jwa kuvit, la big we kit. Jwa kuvit, la meze fit. Jwa kuvit, la big we kit. Jwa kuvit, la meze fit. Setingale, shash na yo kit.
Kodiwa moranga kodi. Kodiwa moranga kodi. Kodiwa moranga kichomba ya kiwalai. Nikati wanahuda na kata ninda malaya. Dizema vitu miovuta niza Himalaya. Sniweye radhi sinagonje na nikamada. Nikaka jinjo mwashangia mstari sai. Naka ninginyo minta watch na wamboi. Naka na dimples kako jaba minta kakis. Katame tagzin kumeza lolo sinda routine. Naka kinyongwa ezo makiagi sikata sif. Narungu yangu strong nikamata ya za majif. Waka mlezo dhungjule ningono na mogevi. Naka unaturi pewa jagi konini. Moratish na wale wakali wao sio nyinyi. Na ule pedi wangu mjengizo kwenye gimbili. Zake zishike zira ruke sahawe le deni. Zake zishike zira ruke sahawe le deni.
Atikule dem cute na kufit. Atikule churampole na kufit. Atikule bazi sponyo na kufit. Jwa kufit, la bigwe kit. Jwa kufit, la meze fit. Jwa kufit, la bigwe kit. Jwa kufit.
Adibade yidumbo, yidumbo.
Atikule sponyo na kundi ni kuki. Sapa kutire menyanya na kuki. Kumba mchude ya rushem. Kumba mchude ya rushem. Ndunge kunya na dungi ni nyuki. Mfuku wa kutire menyanya na kuki.
DJ Trice playing tomorrow's hits.
Kama kawa na dandu ya biti ya mawa.
Genge la bundoksi.
Taniwe
Kwanchi.
DJ Trice
na dungi ni nyuki. Mfuku wa kutire menyanya na kuki. Kumba mchude ya rushe mkuki. Ashikwe na nyege atoke mkuki. Kuna mse area flani ako tu mapunye. Loshi kono banana. Anadai peke jeng. Anajita Rihanna. Nanaka ako de. Rungu yangu sutabaki ukish. Simple. Pige munju kwa dimbo. Kana dhuda apigwe kifimbo. Juni chuma mpime kidimbo. Ako magiza nso ni mtunge kiwimbo. Ako na kiplan na mekam akiban. Niko ida ya fatuma so ni funge Ramadan.
Yeah, yeah. Oh, na, na, na.
Yeah, yeah. Oh, na, na, na.
Sita naenda angana sabane za bonga na huyo malaya. Punguze bendo nipacheza kawada. Jaba ya ringe chuki ni madea sara. Sara raika leo na bonga kia hudi. Za Jamaica zineza fanyo mwake pudi. Nikiureka rehewa na gohe kudi. Atunuke mixa Chavez na bumbi. Hali nikata sana daike foko. Na mimi nakata juu ya yeni mpokot. Na daika mjaka ando kanyore zeja tot. Kupike kereka mchila lena nesota.
Iki bamba zina mtopi mwashi.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko dare tukikata kakota. Sai tunaseli mashida ni kutoka. Kusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
bars kubuff, me na chief kif tu. Madenge wanajipa wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu, na manyonyo ziko sete za kigwava tu. Ni baringa kikam ni ma 6 inch chu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, na ngoja kutu ikam. Matanova haswa, wedi muwanja fida. Na kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changa, mabunda mbwese dakar. Wananita ras kwa sababu mi ubani. Wakiwasha dust na seti kapegi. Ukinipa bank, tutakula rumba ham. Na cheda zikikam, itabaki dunda. Nitakemba, nitashika, nitafinya ah. Makajaba kakishika toa nguo, wacha hizo ah.
Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza. Acha katambe, katambe
sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale, pale. Akiweza si unajua vile si ufanya. Acha katambe, katambe. Baby girl we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance ya kuko. Acha nizame, nizame. Washa ziwake, ziwake. Acha zibambe, tubambu.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko dare tukikata kakota. Sai tunaseli mashida ni kutoa. Pusha juju, hey minita okota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Kaiko fiti basi guza minyo. Kaiko fiti basi guza minyo. Kakimeshika basi wacha finyo. Kisa leo wana ni manginyo. Kome maodi na pia mayo. Makila lisha makila ni wo. Bezi ni vela na ngem ni wrong. Adi mandugu wakuje na pong. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba cha mama. Sio mangeus wanapenda kalungo. Iyo story cha baba cha mama. Sio toy wanapenda kalungo. Iyo story cha baba cha mama. Siyama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama yo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada. Nita mangeos ni uonyeshi nani baba. Kuchande isi anapenda michi mama. Fika masai ndi uitishe kukumanga. Wanya kweli ni kuonyeshe vifa. Mpeto sheke yo vile nafa. Namba nane achore figa. Na ako truba na sima giza. Leo si chaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akiche kwa moro iza. Asikicha punda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sande tucheze kalongo. Itama kwila ndo tucheze kalongo. Itama chura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siyama ngeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama yo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Mine kukemba siku mobu weli genje. Iko nini usijali jani nyege. Tabi ambaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, vile unanishika joe na niwasha. Macho zako joe zina ni mada. Na nikivua joe utaitaka. Sinisiri joe na kutaka. Siko honi joe lakini naitaka.
DJ Price, keep them pumped.
All you want yellow, all you want yellow.
Na hiyo figa na pia umeivisha Mama mia mara mia umewakilisha Na kaningori fire mami minda kupisha Jujo, jo, jo, jo Umeni mada Shaky, shaky, bam, bam Shaky, shaky, bam, bam Shaky, shaky, bam, bam Shaky, shaky, bam, bam
Bam digi da baby girl na kucheki kwenye flow uki digi digi da na penda hizo jegi na penda tu manjuti kila siku niko stone nikisaka tu hela
Nasikia mna banja tu huko kwenye streets nasikia mna hit nasikia mna beat cheki change kwenye flow mtajua tu ni gwash najua mna mess najua mna nga
Bam digi digi da bam digi 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 da bam digi digi da bam digi 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 da bam digi digi da bam digi digi
Lani sikuna nide ya kutaka Lani sikuna nide ya kutaka Badala tu unasema tu jau Nasifute mwana najua kutaka Akitak boy shan anama
DJ Price
Nikupe riba kaka magira yifau
Tina fake Nimejerede kabla nicheza na yo cake Kane mangoko ni mamsonda kuna cake
Alaikum, alaikum, salam Hivi ndo salamu za morning who come hey. Wesi tag ni lazima tumefight Hii ni onyo kwa wale wamepanga Juvile nitazama Mini blanda, wale mini blanda Nadake Yolanda Ninapanga na bado nina shada Na wabeba ni kama ni sadaka Uwabutia namba, kisha kuwa samba Kichu kimefika kikomo Hiu buzi nataka kiboko Boss lady na wape ya msomo
Oh
mzima.
Christ.
Ay, kalme zima. Kalme zima. Kalme zima.
Yo, my DJ. Yo, pull up. Pull up, my DJ. Pull up, pull up. Pull up. When I tune out, you have to pull a black tune from the top.
You're live in the mix. The mix with DJ Christ.
Why guy kwanza apo walk ringa bana asha ngwaingwai kwanza seti ziki red is it fine fine them flani akobash you know mine mine na magodo ayai kan mezima sike kan mezima zibondi kan mezima ziret kan mezima zinyanye kan mezima sike kan mezima kan mezima oi kan mezima
mina pita na Leo mina pita na Leo mina pita na Kumewakawaka X-ray kumewakawaka Slim B kumewakawaka Mina pita na Leo mina pita na Mina pita na Leo mina pita na Kumewakawaka X-ray kumewakawaka Kumewakawaka Slim B kumewakawaka
Ushai kusoma hali ukasikia tu kunyora Design zime nice anadai kurombo Sazamisha kitu ndani aba kia mekohoa Slim misi wari junajua nimenona Zime shikana na cheza tunadudu Utagani mini uchi nimebeba rungu Lazima maji na usikose kando njugu Ngware ni lazima mimi nitatoa kutu Bad girl and she know Come through na come na shiro Juyo maji man mini kabot Niko matai man mini kagot
Kumewakawaka X-ray kumewakawaka Kumewakawaka Slim B kumewakawaka Mina pita na Leo mina pita na Mina pita na Leo mina pita na
Kalmezima, ay kalmezima Kalmezima, shike kalmezima Kalmezima, zibondi kalmezima Kalmezima, ziret kalmezima Kalmezima, zinyanye kalmezima Kalmezima, zifike kalmezima Kalmezima, kalmezima Kalmezima, oi kalmezima
Venye nina freeze utadhan kuna snow Venye kanate utadhan kuna cho Kula vitamin, baby girl kule mbo Hata ukimeka mess, usitance kuna ndo Cheki kuna drinks ya bado kuna tea Ukiwa na mimi maza utapande bay Maza kama spice, baby movie baku yay Mi uchama cheese, baby ntito ni ande Hey, ay, super ako size Ako hello right, maza mina cup size Oh, sitilewi maza mina cum size Taku ita jonju, umeni baptize Ay, ay, ay
Kumewakawaka X-ray kumewakawaka Kumewakawaka Slim B kumewakawaka Mina pita na Leo mina pita na Leo mina pita na Kumewakawaka X-ray kumewakawaka Kumewakawaka Slim B kumewakawaka Mina pita na Leo mina pita na Mina pita na Leo mina pita na
You know what it is
Baby, sijui ni kwete nerea Zile uko fine figure nyuma mbolea Usijali ni kikupa msini ama mia Sunajua mini baba na mtoto na lea Tuende kwa kilab tu tukate maji Kisha kwa keja nipige masaji Chorea stories au watiaji Nda kufanya west jaka nikiminaji Kansi shika njini shika mbaka ukuta Zungusha kama ina mfupa Kuna kuka njini kila mtu katika Tuende double bubble Bubble Double bubble Haji mafisi wamesema Double bubble Bubble, ikizima na iwake Double bubble, bubble, double bubble Aji mafiso mesema Double bubble, bubble, double bubble Ikizima na iwake Na iwake
Vile uko fiti unafanya na komana Design nye ethic lazima tutapandana Bendi nika dembe mbaka tufunge bandana Pana ngoro na mabuz, kita ngorana Bang Bang baby girl basi bang Hile ina waku na wahenga wa mehang Jeza niya njwa niweza kudandia na ufera Da yangu jinezaka kumotia
Joko na mokoro wa medunga tumagoro Korosho ni mamboto wanasaka pia nogo wakibene Wanadwe kwa kofasa kama benzo Kidabu babu nduri, dabu pia insta Suba umebeba kama kujitesa Vile unatesa, bu juu ya meza Ukibena udabu vile miupenda Kujiwe
kiweza ndio atacheza.
Basi shika chini shika mpaka ukuta. Zungusha kama ina mfupa. Unamuka chini kila mtu katika. Jene jambo bubble, yeah. Bubble, yeah. Jambo bubble. Adi mafiso mesema, yeah. Jambo bubble, yeah. Bubble, yeah. Jambo bubble.
Pia wizi ni talanta. Mini dingo na kuangana garanta. Mbugi yangu yote ya ukula tumabata. Uliza bibi yako miukula kwa kwa safa. Ah, booty girl mi mpenda mateke. Yeni lele na bado na nyege. Mi upiga wanaita manjege. Piga shiro ambie matenge.
Sigana na fagi we mwagi. Na hizi cake tujazili hizo konyaki. Walisema uje na moshi. Ndo mana kiki waka mansi chifichangi.
Jizipio ni talanta.
Mini kichombaya. Basi kichombaya, nini kichombaya, chimbaturi bila mpango kiu kichombaya.
Jizipio ni talanta,
nini kichombaya, basi kichombaya. Mini kichombaya, chimbaturi bila mpango kiu kichombaya.
Mini mzazi miuchil na madhako, kanitaba na shikisha na babako. Bugi yangu kukutoka kima vako, kanisha dami uiva kima bado. Tashia na yuki odi wa moranga, si uiva shada hata na mambanga. Oya panda tuwa bebe kama kanga, shikange uzumpele kena rada. Mini rasta bila trading, bugi yangu yote ita na isuki dedi. Niko underwater utadhani mini pedi. Goma zako zote ziupo kaza jesi.
Sigana na fagi we mwagi. Na hizi cake tujazili hizo konyaki. Walisema uja na moshi. Ndo mana kiki waka mansi jifichangi.
Jizipio ni talanta.
Mini kichombaya.
Kwa jingi ya kashata.
Basi kichombaya.
Kwa
mini kichombaya. Chimbaturi bila mpango kiu kichombaya.
Jizipio ni talanta.
Mini kichombaya.
Kwa jingi ya kashata.
Basi kichombaya. Mini kichombaya. Chimbaturi bila mpango kiu kichombaya.
Kademka kufidi kame bende ba. Nakaleta makejani na kachonto da. Ndoba zikstati kama mendeza. Nimchuma nimchuma inatembea. Tissue tissue. Ongea siyo tissue. Tissue tissue. Ulo boy siyo tissue. Tissue tissue. Tissue. Saba shamba swende round saba. Pose ey. Tatu kama kawa. Ine kukasaka. Tano kukamanga. Cheki hiyo nanga na icheza kakinanda. Nimchuma nimchuma inasimama. Nuru kwenye keja tumechatisha. Moja imewaka inawaita. Uja na katishu na mawataba. Uyungeo siyo tishio. Kuna vile menibamba kama vindio. Umbisha anakonda steki imejaja. Itabidi mbuthi meweza vilivyo. Nakakina mani na tamba. Cheza na dingdo mpata mwaga. Hisi uji lamba lila lolo. Lamba lila lolo. Kademka kufiti kame bente ba. Nakaleta makejani nakachonto da. Bendoba six tadi kana mendeza. Nimchuma inatembea. Tissue, tissue. Longia siyo tissue. Tissue, tissue. Ulo boy siyo tissue. Tissue, tissue. Tissue.
Shady, tissue, issue. Boni na manduku, tas na makuku. Izi vinga luku, luku. Na vile umebeba, na bidi na kuluku. Hadem tuka slender, ono na jishuku. Napena kimtezo, na mimi ndiyo kota. Kitana ni uwanja, kumtezo kwa wajanja. Napena baby mama, toto tuwa wanza. Ana, umlima kama shamba, shamba. Wakuito, ngadem tuka lesa, kadem tuka vaja. Havile miuchizi, nikiteki hizo baja. Hadai kukadishu, kakima dakidati. Wapende wasipende, hizi shoka zitalia. Mchuma, mchuma, kalamu inawira. Kuchware kwenye muku, muku, Monday to Friday. Napena
Why my shirts za ule pedi? Izo ndino manza mara sapo na dredi. Juti jipulizia sana ma weekendi. Piga puff kila mtu anamedi. Teka toto basi mulete kwa bedi. Ukiweza teka teka kina kendi. Lakini uchungejoka kuwa na uketi. Wo unapika shot na batae unadedi.
Jima bazu sunajua ziwa rasu. Tulisare kuchoma nyaru za das ah. Ni mashas kuwizi pesa odas. Figa toast toka wanyu kwa maglas eh. Ule mkoba manza mebeba maas. Kawe mjanja joa baby finyagas eh. Jomeji beba majegi mandina plus. Iyo puna nina ipitia bypass.
Yo, tuna ni kuduna, tuna duna makache. Yo, duna ni kuduna, tuna duna kifate. Tuna duna bila kupa, tuna duna kibazeng. Basi dunda, dunda, indo ni ya kudunda. Duna ni kuduna, tuna duna makache. Yo, duna ni kuduna, tuna duna kifate. Tuna duna bila kupa, tuna duna kibazeng. Basi dunda, dunda, indo ni ya kudunda.
Napendo kimwagika juu kama jinda kuteka. Kuzitoka, kuzitoka, mtindo fani juu ya mpeka. Niliandika hizi mstari mkuwe muna serere. Na waleze ya no mutiwe mali nye mtatuweka. Mukisikia tuwa kanda mnatutest kwa kalenda. Ni kwa nini munauliza kwa nisi tulijisunda. Na ya mcheza kupanda na nyezi dini tukupana. Mkimaliza mtatupata kwa ofisi ya Wakanda.
Niko single, baby nda kumingle. Wacha maringo, shika tubo lingo. Una kango, nitakubaiya bango. Wacha stingo, ishike na mfango. Jukuri mina train, no mana mina spend. Adi kwa bed, imagine to the end. Mita kubend, ulambe mjulu bang. Mr. Pretend, mimbaka uambie friend.
Yo, duna ni kuduna, tunaduna makate. Yo, duna ni kuduna, tunaduna kifate. Tunaduna bila kupa, tunaduna kibazeng. Basi dunda, dunda, jindo ni ya kudunda. Duna ni kuduna, tunaduna makate. Yo, duna ni kuduna, tunaduna kifate. Tunaduna bila kupa, tunaduna kibazeng. Basi dunda, dunda, jindo ni ya kudunda. Nikatamu sinajua mina penda vitu tamtam. Bila vitu tam, minka pata tu mahanjam. Leti ni masingo tu zangote kuzikram. Doyo njonga nikipana inatisa kisa dam. But bado mina midi zime ngata ngata sana. Majegi zime smama zime sedi tuko sana. Nimtamu siki zama nina utamu tuko sana. Nimtamu siki zama utashinda umeitana.
Nida kusere tuke jani na kangoka. Kusere tu mangale na kuchana tu mogoka. Na bela vla mebeba mina siri na hizo kumpa. Mapajosa kiringa ni mapoko kuwa kopa. Yeusa nataka takinyesha. Nachapa bila sidi mina chapa bila pressure. Natega kilo siku ni nachetia kukesha. Na kama tu mapadosi mamtaro ni mafresha ni kwepa.